tulikuta kwa Shifa tukampiwa huku ndo anafanya hipo. Hipo pu, sasa si tunakuja kuwakilisha. Watu wa posho mi.
Shifa please.
Mwanaume si moto. Mwanaume si moto. Pep kasema nitoe jacket. Mwanaume si moto. Mwanaume si moto. Mwanaume si moto. Pep kasema nitoe jacket. Mwanaume si moto. Kamata posho mi. Shika posho me, sandia posho me, oka kwa posho me, kamata posho me, shika posho me, sandia posho me, oka kwa posho me. 2 plus 2 is equals 22. Sini 22?
44.
Kila siku mwanaume kwa tofali, anafuta miti.
Smoke trees,
bushes.
Mara kutab, mara kustress, mara kuoti. Watu pereke pole pole, sisi sinoti. Mara kumundans, mara kutwak.
Mundans hiyo ni nini ya?
Mara kupumaran, ai. Si hiyo ni katunia.
Kichana mbutoko nyumpani. Analeta shit. Weka chini.
Chukua slipa.
Chukua kipo. Kurumura kabusa. Kuchape.
Mwanaume si moto. Mwanaume si moto. Pep kasema nitoe jacket. Mwanaume si moto. Mwanaume si moto. Mwanaume si moto. Pep kasema nitoe jacket. Mwanaume si moto. Kamata posho me. Shika posho me. Sandia posho me. Oka kwa posho me. Kamata posho me. Shika posho me. Sandia posho me. Oka kwa posho me.
Ugali energizer, mi ulamba unga kama glucose. Usho milk kwa fula, ugali kwa baga ndia mtura. Mchele si chakula, kama ta ugali ka polisi. Bananas kama ndizi, mnaenda kila siku kwa kalenda. Kama utaki basi yenda, umepunguza budget. Na hiyo ndo napenda, chusi alileta indomie. Nikashanga hindi ni, luka majugali kwenye pot. Hata kama mouth not hot, chakula lazima nito spot.
Kichana mbutoko nyumpani. Analeta shit. Weka chini.
Chukua slipa.
Chukua kipo. Kurumura kabusa. Kuchape.
Mwanaume si moto. Mwanaume si moto. Pep kasema nitoe jacket. Mwanaume si moto. Mwanaume si moto. Mwanaume si moto. Pep kasema nitoe jacket. Mwanaume si moto. Kamata posho me. Shika posho me. Sandia posho me. Oka kwa posho me. Kamata posho me. Shika posho me. Sandia posho me. Oka kwa posho me.
Handy, you know we are supposed to go back to Western. This is how your mambo. Tafadhali, tafadhali is how we are supposed to go back to Western. I mambo ya hip hop wana handy. Handy I see bwana, I am not getting anything. Hip hop sijui ni chakula gani ndo sijui. Go back to Western, we eat ugali and ingo. Asante.
Ninataka ugali kama upiki enda. Ninataka ugali.